Kijana barubaru mimi kwako nimevumilia, tena misitulia, kweli nimetulia. Kuna watu wanekata ini bidoni basi mkosa mimi. Saa zingine mune pia mani na sijui nimetena nini. Kuna watu wanekata ini bidoni basi mkosa mimi. Saa zingine mune pia mani na sijui nimetena danini. Mbona hao, 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 mbona hao. Marafiki, marafiki, nilani nilikula nao, juani nilicheka nao, mbona sasa siko nao, na sijui nimetenda nini.
Maneno ni dhiki, si rahisi mimi navumilia. Sina hata rafiki wala ndugu wa kunifikiria. Kidogo nikipatacho napiga dona kumshukuru jahalia, kusudi niwe macho, labda kesho zamu yangu itawadia.
Kuna watu wanekata ini bidoni basi mkosa mini. Saa zingine wone pia mani na sijui nimetenda nini.
Shengepa au uninyoe shungi, unipunguzie gharama na nina shilingi. Na dini na madora kichwani sina shilingi. You hate me, I like you, you need me, I need you. All my enemy, you scare you, you feed me, I respect you. Guy huwa chombo na funika kombe mwana haramu apite. Haters back for my back, leo nime block. Dimi na walog, they like the way they talk. Story na safari ni ndefu na ishi leo. Kesho napangiwa marefu bila bilio. Matukio nipige chobo, bahati yangu kwako kinyongo. Them say I'm trouble, today I'm terrible. Take me incredible.
Kuna watu wanekata ini bidoni basi mkosa mini. Saa zingine wone pia mani na sijui nimetenda nini.
Mbona hao, mbona hao, mbona hao.